besingena sibashaye over there pamapokota sagwele utsekeleke ebeba phakamisa Tupac Shakur mina ngiphakamisa uPhele Makhaveli esibashayisa ama push up bajimile kodwa we remain the fittest abashana bamazi kahle malume bese ngifika ngisa anansi khalo gqi besingena sibashaye over there pamapokota sagwele utsekeleke ebeba phakamisa Tupac Shakur mina ngiphakamisa uPhele Makhaveli esibashayisa ama push up bajimile kodwa we remain the fittest abashana bamazi kahle malume bese ngifika ngisa anansi khalo gqi cela kwenze
Take it.